Success yo mali naeza sema twende pia ime to take blood kujinyima sweat and years I didn't belong wali kwa zile za talk away yani mulikuwa na apple ya kukeep the dog away najifunza the best way jam kwa madri unaona mandai expressway na mi siku ngoja monologue zile za itakuwa ni mi siku moja I remember 98 vividly still a teen kabla ni ingie isili maisha nshanza kunipeleka ECV kwa madrina na kinda ECD drip ni fluid kwenye trao ya safko nywele slashed kama beza afko wacha vile sahi tunataja ma cash flow reels na scenery kwenye stamps kwa passport ha, I had to hide no need do my verse my mama could believe kile na do at first raw kwa glass house nani can't break no person is born great great people become great Goleo Messi game ya mwisho itambe Daddy kwa kiti manifesto ya Mugabe Nafungwa link kwenye phone na skia this Mafala mnapigania throne I exist Wanasema dad uku na skia this Sniper doki wa kumi bado ni play miss Milione kichwani ni kana wishka Daga kwa kiuno ikanyataka whisker Hata mziki we loud aje shetu ata whisper Toka kando yangu I say risk I on life yo ndo brand yangu ya booze Na kushow bana I was raised by the wolves Break all a cut Mayai ni golden goose Na tona ijaisha nishapewa golden boots Hata great subao Ujiti aje mfalme Ona walk of shame Roro pale kwa tunnel Bado wako zile za bro bro ni aje We bana yo yo ni wache VIP Dubai tuna raise my yacht We fell out na few day ones and it breaks my heart Afadhali niseme 31st na nikona dope kwa bank na Do zao zimekwama na flow yao kwa tank I'm sorry, God ni kama I still sin Nime lose weight juzi, I still win Silent for 2 years, I'm still king Kame nuka buzz ban, stinking Baltic sina kanwa, and I'm thinking Successful toast ban, I'm sinking How lucky can one man be? Pini yangu inaisha na 113 Nachukiwa na kama TY Ata benana jua nina malana Pale TikTok I say nina mavines Nasoma comments za roy yule na kanai I made mistakes pia za dad I can't lie Nimereziwa na the greats akina kantai Bado Bryanomics tuna hustle nai Sako ni moja morena deno Kama kuna noma JR angeno Nikiwa na Kenny J Mona Lelo Hustle to the top Inaka nice place Wanasema nimepata rainbow ya nut case